Kongress Donald Payne nama kutaa New Jersey keessat Kongress Amerikaa ta'eetiin filatame ganna hedduu hojjecha ba'e kalee lubbuu dhabuu isaanii sanitti himne nama ganna 77 miloota Kongressi kana beekan namni kunniin akka United States Afrikaa qarqaarteetiin waan hedduu kennuuf dandeettu rakkina Afrikaatiif fi demokiraasii Afrikaatiif hedduu mari'acha dubbachaa bahee jedhu Chris Simstonitti erge jalanne.
Gama dimokiraatotaarraa miseensa koongirasaa akka ta'an Donald Payne uummata bakka bu'aniif akkasumas addunyaa irratti kanneen rakkataa jiraniif nama cichaan hojjetaa turan jechuudhaan yaadatu michoonni isaaniif qabsaa'un. Payne miseensa mana maree bakka bu'ootaa yeroo ta'an akka ambaasaaddara Afrikaattis ilaalamu turan dhukkuba eedsii busaaf dhibee sombaa biyyootii Afrikaa uffee saaraa gadii keessaa ittisuuf akkasumas wal'aanuuf kan oolu doolaara miliyoona 100 akka raggaasifamuuf hedduu gargaaran. As Washington keessatti dhaabbata Afrikeer jedhamuuf daayireektara kataan Daariyus Maans akka jedhanitti Payn seera tumtoota keessaa tokko akkasumas nama iyyata lammiiwwan Afrikaa dhaggeeffatan turan jedhu.
Whenever you needed something done on Africa, he did not delegate it. He made sure that it happened, whether it took phone calls to the White House, rallying members of Congress.
Waan tokko Afrikaaf akka hojjetamu yoo barbaadame nama bakka hin buusu ofuma isaa hojiirra ooluu isaa mirkaneessa. Gara White Houseitti yoo bilbile yookaan miseensota koongirasaattis yoo ta'e Donald Payne waa'ee Afrikaa dubbata.
Donald Payne mana maree bakka bu'ootaa keessatti kafilataman bara 1988 keessa ture. Gurraacha jalqabaa kan kutaa New Jersey irraa miseensa koongirasaa ta'an turan. Barnoota dabalatee dhimmootii adda addaa biyya keessaaf addunyaa irratti milkaa'inaan keessa darban. Miseensa koree haajaa alaa ta'uudhaan immoo biyyootii kabiroo keessatti diimokiraasiif kabajamuu mirga dhala namaa akka jajjabaatu hojjetan. Mana maree bakka bu'ootaa keessatti waa'een du'a Donald Payne yeroo dhagaame tajaajila isaanii waggaa 24 kennantu yaadatame.
Representative Payne sat in this section was a quiet, bright, courageous man. Who I had the good fortune to travel request of and sponsorship of care in the Gates Foundation to Rwanda.
Bakabuichu matapen kutakana kees tauturan nama chaljeda jabaturan kopi kerif Gates Foundation kopesan retargamudaf bata gayedabre Donald Payne walin gara Rwanda of Congo de mufcha romenture ijolleheduf yada waibarnota imame hojjeta.
Dhimmooti biyyoota biroo kan ilaaleen daarfuriif gargaarsi dhala namaa akka kennamu akkasumas wal waraansi dhiiga dhangalaasisu akka dhaabbatuuf seera qopheessan. Baatii muddee darbe Donald Payne hojii Afrikaatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen raadiyoon sagalee Ameerikaa yeroo isaan gaafatetti deebii kennaniin.
I have been very involved in Sudan since arriving in Congress and actually took my first trip there up. 1989
or 90 down into Yeron Congressa ke sene jalqabe wae Sudan ke sa bayen sene bara 1989 yokan 1989 idoni mule jeramtu kan yero sene SPLN warana tilabsen dake ega siyas Sudan ki ba yero heddu de debera
Bara 2009 Payne haleellaa mortaaraa dirree xayyaaraa Moqdishoo irratti gaggeeffame jalaa miliqan kunis xayyaarri isaanii balali'uuf danda'uu isaan ture waa'ee nageenyaa ilaalchise hoogganoota Somaaliyaa waliin dubbachuuf gamasitti malanii turan. Duraan barsiisaa akka turan Payne koleejii Ameerikaa keessa jiran barnoonni kennamu hunduu akka argatu gochuuf imaammata jiru hojiirra oolchuun hojjetaa turaniiru. Payne hoogganoota yaada sammuu gaariin gaggeeffamanidha akkasumas abukaatoo kabajamuu mirga dhala namaa sanyii namaa addunyaarra jiru maraaf jedhan Naansi Piloosi.